te tainda po amaliseche. Lord, you blessed my hustle. You blessed my hustle. Takuna po mimba chete chete. Moyo utalimba twe twe twe. You blessed my hustle. Lord, you blessed my hustle. Yahweh. Yahweh. Thank you, Yahweh. Yahweh. Mungu ibariki azu yangu. Azu yangu. Azu yangu. Ibariki azu yangu. Umefanya njia katika maisha yangu na umenipa majukumu. Bless my house, Yahweh, bless my house. Chimi mimkopeshaji kwa Jehova, kwa maana amefanya hivyo sana kwa ajili yangu. Bless my house. What shall I render to Jehovah? You bless my house. You bless my house, Yahweh.
Hustle, 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 hustle.